Nojja olokole nsomwononi Omumyasinga bonna Wanjagala nze kale naimba chokukwebaza Kankutulenga mbalage bonna Echisacho wechasukia Zendi wayo joni bionnebya
Oh,